So tawi a jaɓi Yeesu no ko dandoma ma won ɓiɗɗo Allah, ɓiɗɗo jeeya ko nder galle, ɓiɗɗo Allah jeeya ko nder galle Allah. Galle Allah ene yaaji, kala ko woni nder galle Allah ma heɓtoni imme yaadɓe. Ɗo e les leydi ne waɗi sukaaɓe Allah nokku fof. Kala leydi sahaare gonɗe nder aduna he ma tawton imme worɓe rewɓe sukaaɓe ene gonde Allah, ene yiɗi Yeesu. Eɓe ɗofte Yeesu, eɓe ɗofte e konngol Yeesu kadi noon. Ene wootere Yeesu wi ma heɓ imɓe heɓe e dow asaman e aljanna, ma imɓe heɓe gon toon, imɓe leƴƴi kewɗi wonan toon, e imɓe joom, imɓe ɓaleɓe e raneɓe fof ene gone e sere Allah. Yeesu jaɓan kala neɗɗo baɗɗo jikku mum e makko, hono no dandowo makko tigi rigi o. Tinnoɗa sa jeeyama e nder galle Yeesu, Yeesu ma wondema jeeyɗa ko galle mawɗo, galle mo gannduɗa ko galle Allah.